Hello. What else?
I just see you go Paribe, Paribe, cause we not Paribe, 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 cause we not Paribe. Wake, wake, Lima Konda iwe wake, 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 Kuku Konda Sizale, and that you wear at Tipine Copangono, and the Pire Copangono, and that you wear at Tipine Copangono, and the Pire Copangono, Mutima passing Kaziwanga, Game Undiago. Chili Jose tizipanga inende mamu na wako Muziko lango la muire Kawazanga kutuire Ndati muziko lango la muire Kawazanga kutuire Vina sungulira Chose ungafune kukulira Niwa uzazinzanga kuti iwe ndinga ziwanga Wake, wake Nima konda iwe weka Wake, wake Kukukonda sinzaleka Ndati wera tifine kopangono Ndati kire kopangono Ndati wera tifine kopangono Ndati kire kopangono
Wela kuno, wela kuno Zose nzako Wiela wogu kala baby Baby Dieti mange mpanda Chikondichi Uta satilo welele Wela kuno, wela kuno Wela kuno
Wake, wake Nima konda iwe weka Wake, wake Kuku konda sinzaleka Ndati wela tifine kopangono Ndati kire kopangono Ndati wela tifine kopangono Ndati kire kopangono
Mwina tutziwa Uliweka mutima mwangamo Wela pafupi kutoke mwangamo Kala nawe tupila zolo Wela mutima umaziwa njila zolo Wela
kapali ponse Mutima ngari mpepo Bajidale banga chonde Ngari jule usalu mpepo Tono ndibase nkono Wela rivine bangono Tono ndibase nkono Ndigufuno ziwe
Wake, wake Nima konda iwe weka Kukukonda sinzaleka Ndati wera tifine kopangono Ndati kire kopangono Ndati wera tifine kopangono Ndati kire kopangono